abanye abantu bavese bakwenze kube sehabeni ongasithandi kwabo, bakwenze ngendlela e-unfair. Yebo, ungazama ndlela zonke impilo kodwa ngeke impela ukwazi ukujabulisa bonke abantu. Kodwa nakuba kunjalo, kuyachaza nokuthi siyathanda ukuthandwa. Akubingelele, kwamukele futhi enkosini Fresh, ngingisibono PT Ngema, ongomlomo kaBenedict Diamet weChristian Networks. Kuyiqiniso esihlabayo ukuthi bakhona abantu abangakuthandi nje, abanye baze bakuzonde. Kwesinye isikhathi kwenziwe ngobulungiswa obuthile, kwesinye isikhathi kungendlela othi masukubuka kuyaqondakala, kwesinye isikhathi kuvese kucaca udake uyasukelwa ke la ku-unfair ngendlela engachazeki. Ngokuphazima kweso, ngiyakwazi ukucabanga ukuthi obani abangangithandi nami njengoba ngikhuluma nawe nje mlaleli, futhi baningi ngaphezu kwalaba abangangifikela ngokushesha ngokuphazima kwesengqondweni. Kwesinye isikhathi uma ngibuka ubude bempilo yami nenkambiso yami, ngiyakwazi ukubona ukuthi lokhu hhayi babe ngayixolela ngokufanele. Kumbe angithi kuyawakho umqondo ukuthi kungani nganginje ngeququ lempongo kubo, kumbe nginje ngeququ lempongo kubo. Kodwa kwezinye izimo ngibe sengibona ukuthi cha, hhayi ke ku-unfair la. Wenzani ngalokho na? Ukuphatha ubhekane kanjani nako? Ngakube ukuvumela kukudle, kumbe uyabhekana nakho ngqo? Futhi uma kuwukuthi ukhetha ukubhekana nakho, ungasho yini ukuthi ubhekana kanjani nakho? UPawulu umphostoli wakubeka kanjena kwabaseRoma 5:8. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni Kristu wasifela. Angazi kunjani kuyo, kodwa ngesikhathi ngisama ngikumumatha lokho, ngesikhathi ngisakuvumela kuzika enhlizweni yami, kuyangimangaza. UNkulunkulu wayenaso, usenaso isizathu sokungizonda. Nakuwe ngicabanga kanjalo ngakho konke lokho esikwenzile empilweni zethu. Kodwa esikhundleni salokho, wenza ukukhomba uthando olujulile ngokuthumela uJesu esiphambanweni ukuzohlawula izono zethu. Usotheoloji waseMelika R.C. Sproul ukubeka kanjena, esikhathini la ngisuke ngicabanga ukuthi ngizondwa ngokungafanele, ngiye ngizama ukuyikhumbuza ukuthi ngithandwa ngokungangifanele. Yona ndlela leyo obheka nakho ngayo futhi ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Thola i-devotion eFresh insuku zonke, thola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti ungasithola kwi-Facebook page ethi Izwi eliFresh. Ngenjalo sidawunilodele Izwi eliFresh ngokwe-app, ebese uyakwazi ukuthi uyithole eduze kwakho. Njengena kwe-Play Store ne-App Store uthi nje Izwi eliFresh, noma podcast ngongena ku-Spotify uthi Izwi eliFresh.